Welcome to my world. Struggle ya ku breakthrough nikiona chana na wanangu toka same school. 6 months tuna views kama buku. Stress kilo juu ya pilo kilo siku. Wana piga laki kwa masatu. Mina waza japa tef kumitani tosha tu. Siku niliopata laki nkona kwa nitaji more. Maisha yaka change zaidi kuwa uncomfortable. Comfortability sucks. Inafanya ushindwe kuchukua maamuzi ya kuifanya future kawa bright. Imefanya wana wengi ushindwe sepa home. Wakaanze maisha wakiogopa kufight. Take risks in a better way. Sikuwa comfortable lipo kuja kwanza hustle town kwa na 40k. Hisi ume relax, you ume stuck. How move at the end of the time. Ni time ume lose. Mfuko na pakua majukumu nyomu ukiwa comfort zone. Kuna blessings ya uzioni. Utaridhika kwa vitu vidogo tu ukio fear risks. Ndoto zako kubwa unafukia shimoni. Sometime wanangu mfunguke mpate unafuu. Maisha yes kuwa smooth kama pool table zaidi ya kumfuu. Ukiangalia shida unazo face ni ndogo tu. Kwa baraka nyingi anazo kupa ye juu.
Get up, stand up. Amka kitandani. Toka magetoni. Ingia mtani. Comfort zone. Comfort zone. Doop, 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 doop.
I'm not like that. I'm not like that. I'm not like that. I can't be that. I'm not like that. I can't be that.
Pray for your soul, pray for your goals. Love what you have, don't let it go. Thamini what you have, ndo upate more. Wataku google your name, they gon' google my name. Hard time ina boost your intelligence. Ukitaka wepesi, get ready for the consequences. Kuna vitu jana kufunza kwa experience. Inahitaji faith, patience na obedience. Wanangu mfunguke mpate unafuu. Msijitie tu vitanzi mkajitundika juu. Uhai una thamani kubwa zaidi ya vyote tunavyopoteza. Na mwanao akikuamini kuwa na kifua. Unajua kupenda vitu rahisi na zao vivu. Uvivu na zao generation ilojaa wivu. Wivu na zao binafsi na kurudishana nyuma kwa. Usilema zoea mpaka fanye uwe comfortable. Kata vitonga bro, I took it from the Bible. So real man atakula kwa jasho na ipingu hivyo. Genesis chapter 3 17:24. Since pale maisha ya jawai kuwa comfortable.
Get up, stand up. Amka kitandani. Toka magetoni. Ingia mtani. Comfort zone. Comfort zone. Doop, 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 doop.
Toka umebarikiwa. Usitoke gonga hodi kila mlango. Kuna siku utafunguliwa.